Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni yedirwe mubasuhuza kandi mbahe ikaze mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mwaramutse cyangwa se mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi kandi kaze mu kiganiro muri isanga ku Ijwi rya Amerika. Mu kiganiro cya none twatumiye umuhanzi w'umunyarwanda Deo Munyakazi. Ni umusore ufite ubuhanga bukomeye mu gucuranga inanga. Usibye gutaramira abanyarwanda, uyu musore amaze kwamamara kandi akaba anakunzwe n'abanyamahanga. Amakuru dusoma mu binyamakuru byo mu Rwanda avuga ko Munyakazi yatangiye gucuranga inanga mu mwaka w'2012 ubwo yari afite imyaka 20 gusa. Yabyigishijwe ngo n'umusaza Mushabizi uzwi cyane mu nanga yitwa Zaninka, kuko yabigiyemo abishaka kandi ashizeho umwete ngo ntibyamutwaye igihe kirekire kumenya gucuranga iki gicurangisho gakondo cya Kinyarwanda. Inkuru dukesha ikinyamakuru Inyarwanda cyandikirwa kuri internet ivuga ko ubuhanga bwe bumaze gutuma acurangana n'ibyamamare bitandukanye ku isi. Muri bo twavuga nka Johnston, uyu ni umwongereza akazi akaba umwe mu bakunzwe cyane ku mugabane w'Uburayi. Uyu Stone banakoranye cyangwa se basubiranyemo indirimbo yitwa Urakwiriye Mwami. Deo Munyakazi rero niwe mutumirwa wacu, akaba ari butuganirize kubijyanye n'urugendo rwe rwa muzika cyane cyane mu gucuranga inanga. Munyakazi, ikaze cyane kuri radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, murakoze cyane.
Mbere na mbere, Deo Munyakazi ni muntu ki?
Deo Munyakazi ni umunyarwanda, akaba ari umuhanzi gakondo acuranga igikoresho cyitwa inanga. Ni igikoresho cy'iwacu Rwanda, ni igikoresho gakondo, ntago cyari cyamenyekana cyane ku isi, ariko ni kimwe mu bigize umuco w'iwacu.
Usibye gucuranga cyangwa se gukirigita iyo nanga, umaze no gusohora indirimbo, sibyo?
Yego, zirahari.
Hanyuma se watangiye ryari gucuranga inanga?
Natani nize gucuranga inanga mu mwaka wa 2012. Nyigishijwe n'umusaza witwa Mushabizi. Kuko kera nakundaga ibintu bijyanye n'umuco, kuririmba, gukora ibisigo bito bito, ariko za guhura n'amahirwe mpura n'umusaza bita Mushabizi Jemve, azwi mu nanga yitwa cyane cyane Zaninka. Aracyariho, atuye i Nyanza Gatagara. Niwe rero wamfashije, arantoza, hashize igihe kitari kinini cyane ntangira gucuranga ahantu hatandukanye. Ikiniki yagiye ishira, nagiye nongera ubumenyi, mva mu ndirimbo noroho zabo cover songs, ntangira gukora indirimbo zanjye muri studio, ya gusanga ahantu hatandukanye nitabire mafisi baratandukanye hanze y'u Rwanda ku mugabane w'u Burayi n'ahandi hatandukanye.
Kuki wahise Minanga?
Minanga nahisemo kuko nabonye ari igikoresho cy'iwacu cy'umwimerere. Buriya piano na gitari n'ibindi byose ni iby'i Burayi bikadusanga inaha tukabyiga tukabicuranga. Nasanze rero inanga ari igikoresho cy'iwacu muri Afurika cyane cyane mu Rwanda utasanga ahandi hantu. Ndavuga naho kugira ngo njye kwihinga ku bikoresho by'abazungu reka ncuranga icyanjye ntacyo bintwaye.
Hanyuma se byagutwaye igihe kinini kubyiga nk'umuntu wenda wakwifuza nawe gufata amasomo mu bijyanye no gukirigita inanga wamubwira iki?
Nkabwirwa igihe kinini cyane ikintu cyose uhaye umwanya ufite n'ubushake kiragukundira. Kuko nari nsanzwe ncuranga n'ibindi bikoresho ibyo by'i Burayi piano n'ibindi nari mfite ureye muzikali ku buryo bitari kungora cyane kuba nakwiga nakugira igikoresho cya muzika. Ariko akigisha nyuma y'amezi nk'ane atanu natangiye noneho kuba nacuranga n'amaboko yombi, ariko wenda harimo intoki zitari zamenyera neza. Uko nagiye ndushaho gucuranga ahantu hatandukanye nibwo nagiye mbishyikira neza noneho nkabyumvamo cyane nkakoresha imbaraga nyinshi nka kumva inanga za kera nkumva ukuntu zicurangise nkagerageza kuzisubiramo gutyo gutyo bigenda bihundira.
Nk'uko ubizi nawe ntago navuga ko umuco watakaye, ariko wenda umuco ugenda ukura, hari ibintu byinshi bigenda bihinduka yaba mu bijyanye n'umuziki, gucuranga n'ibindi bitandukanye. Umuntu akibaza ese ko abantu muri iyi minsi bararikiye cyane ibintu bigezweho, izo za gitari za piano, ubona hari isoko, hari ejo hazaza heza cyane cyane ku bantu nkamwe mu gikomeye ku muco gakondo w'abanyarwanda?
Tubishyizemo imbaraga tukabyitaho cyane. Umuziki wacu ni umwimerere, ahantu hose urahagera, nta mupaka ugira. Kugira ngo wenda ubone umunyarwanda utumirwa mu bitaramo byo hanze kujya gucuranga gitari zabo ni ibintu bigoranye cyane. Ariko iyo babonye ibikoresho batazi bifuza kubimenya bakubwira ati ngwino udusobanurire uburyo ikintu mbona inanga ifite forume y'ubwato buriho imirya, ikintu mbona cy'igiti gifite amajwi meza cyane ayi muri injyana ya blues kandi ari igiti ubona mbese ishusho yacyo itangaje kuyibona. Ni ibintu rero wenda kuri ubu ngubu ni ibintu bisa naho birimo kugenda bigaruka gake gake. Nanjye nashyizemo ingufu kugira ngo ninspire urubyiruko bagenzi banjye batangire kubikunda, ariko tubishyizemo imbaraga. Umuziki wacu n'umwimerere nta mupaka kugira, bishobora kuzana impact zikomeye cyane.
Itandukaniro riri hagati y'inanga n'ibindi bikoresho nka gitari ku bantu wenda badasobanukiwe ikinanga yaryo riri hehe? Itandukaniro riri hehe?
Itandukaniro riri hagati y'inanga na gitari, inanga ntabwo ifite amanota yose nka gitari cyangwa piano ifite do re mi fa so la si. Ariko inanga ifite amanota atanu ariyo bita blues. Na manota atanu dusanga, ariko tukagenda tuyavangikiranye tuyacurangira rimwe n'ibiganza byombi akaba aribyo bibyara injyana y'iwacu. Nivuga ngo wenda nk'abantu mpuye na gurupe irimo gucuranga umuziki moderne bari gucuranga gitari n'amapiano, nashaka kubinjiramo ngiye mfite inanga byangora kubera ko isa n'ifite amanota makeya. Ariko ngiye ncuranze bakagerageza kunkurikira, nibyo bihita bivamo melodi nziza ya Nyafurika. Niho nk'aho hano byatandukaniye.
Kandi aho wicaye iyo nanga yawe muri cyane
cyane nta
kirigita gato twumve.
Reka nyihere mu miyuki n'ihumurizo n'imyikirizo.
Okay.
Inanga ifite imirya agera kuri 12 bazina nimivugaho gatoya ariko iyo ducuranga cyane cyane ni 9 indi itatisigaye iba ari nka reserve ntabwo ari navugaga amajwi 5 iri ni cyane wa gatanda kini wa mbere numva ko bivugika kimwe ni octave wa kabiri wa gatatu nabyo bivugika kimwe wa kabiri wa gatandatu bityo ni cyose inanga iteye noneho muzika rero ni guhuza ibiganza byo bikabyara umuziki w'umwimerere reka nkore mu gato ya rero
koramo gato ya kiri gitatu twumve byiza cyane Deo turagushimiye cyane kandi hari abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi nabo bifuza kugira icyo bakubaza hanyuma izindi ndirimbo wagiye usohora kimwe ni indirimbo mwasubiranyemo n'umuhanzi w'icyamamare w'umwongereza Johnston nayo mukanya turaza kuyumvisha abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika ariko reka dufate bamwe bagire icyo bakubaza Alexandre wiriwe neza Alexandre Ranyova
ndakumva
uri hehe
je ndi mu Rwanda i Kigali
ikibazo cya
ikibazo cyanjye nashaka kubaza ndo munyakazi ni inshuti yanje nanze nsanzwe nkora umuziki nk'uwakora wa gakondo cyangwa kama mu Kirundi nabavuze muduri nashaka kumubaza ndo munyakazi uko yavuze ko ashaka guteza imbere ibicuranisho by'umuco by'umuco wa gakondo nigika ariko arakora mu rubyiruko cyangwa mu rwaruka kugira ibicurarangisho bisubije bikoreshwe cyane nk'uko byakoreshwa kera na cyane cyane ko abantu bavuga yuko ari ibicurarangisho bya kera nigika ariko arakora kugira bisubire biboneke cyane cyane ku rwego nubwa mpuzamakungu hamwe n'abaririmbyi bavuga abaririmbyi bose basigara aba ari byo bijukira bakabikoresha mu mastudio kugira bisubire gutere cyane icyo ni ikibazo cya mbere
Alexandre guma kuri telefone asubize icyo cya mbere hanyuma niba ufite icya kabiri nacyo ukimubaze Deo Munyakazi subize icyo kibazo cya Alexandre nawe uvuga ko nawe akoresha ibikoresho bya gakondo birimo n'umuduri
urakoze cyane Alexandre ni isti yanjye nawe n'umuhanzi gakondo yadubura ngo itanu bitandukanye nihuse kuri icyo kibazo rero ndifuza cyane ko inanga imenyekana mu Rwanda ikarenga n'umupaka ku buryo wavuga ngo inanga ukumva ko ari cya gikoresho cy'iwacu igikoresho gakondo ndi gukora indirimbo nkatanga ubutumwa butandukanye abantu bakumva ubutumwa butandukanye bucurande mu murya w'inanga iyo niyo ntambwe ya mbere ikindi abahanzi bari kuza bakayegera bati mfite indirimbo nshaka yo kunshyiriramo inanga ndumva byazamfasha nkabashyiramo umujya w'inanga kugira ngo indirimbo zabo zibashe kugira umwimerere zigere kure n'umuntu yumvise indirimbo agahita yumva ngo ko hari n'inanga kandi ari iya kera bituma yibuka yuko hari ibintu by'iwacu kandi bigihari bigifite umwimerere ikindi nkunze gukoresha cyane social media Facebook Twitter Instagram nkunze gushyiraho amavideo ndimo kwigisha inanga kugira ngo n'umuntu utari mu Rwanda abe ibyo byamufasha kugira ngo abe yamenye inanga hari nk'umuntu uri mu Budage natangiye kwigisha inanga online nkashyira akavideo gatoya kuri YouTube akabikurikirana akareba akagerageza yuko
yuko byamufasha ikindi yo na misiri imbere ndifuza kuzigisha urubyiruko bagenzi banje kugira ngo bari bamenya amateka bakamenya umuco bakamenya ibicurangisho gakondo abantu bacuranga ibicurangisho gakondo baracyari bakegereranyije ariko bari kugenda bagera dushaka kuza ukatwigisha niyo ni intambwe nziza ikomeye kandi ibintu ikizere kandi hamwe namwe tuzabigeraho n'impamo
urakoze cyane Alexandre kandi kabazo ka nyuma kagufi cyane nyuma dufata abandi
kandi kabazo ka nyuma nashaka kumubaza niga niko kumwebwe mu nyakazi ya igni yaje n'ikintu cyinshi tumenyanye n'inga mu Rwanda kubeshi uda utagira ngo ushire hamwe n'abantu n'urundi rwaruka cyangwa urundi rubyiruko bacuranga kuko ndamaze kubona ari urubyiruko nga Rwanda rucuraranga imibiri rucuraranga amakende imiduri kubera iki utajya hamwe n'urundi rwaruka mushobore gukorera hamwe mugira ikintu gikomeye novuga yuko bishobora kuba kishobora kugubwa gusiripurena abantu bakavuga ati mbega uyu mugu cyane iritorero ko kumva rikaze rikoresheje ibintu bya gakondo ni kubera iki wowe utabishima cyane gukorana ubushima gukorana urumwe ryo no kwita career story
Alexandre urakoze cyane kuri ibyo bibazo byawe guma kuri radio ngira ngo aguhe ibisubizo hanyuma mukanya dufate abandi bakunzi ba radio ijwi rya America Deo Munyakazi
ego urakoze cyane kuri icyo kibazo ubundi abantu bacuranga ibikoresho bitandukanye tumaze kumenyana abari mu Rwanda zose tumaze kumenyana niyo ntambwe ya mbere ubundi tugiye kujya dukorana twaranabitangiye hari igitaramo cyabaye muri weekend ishize gitwa ndi gisigo cyarimo abantu bacuranga inanga harimo abasore bacuranga umuduri witwa umuduri bande hari abandi bantu batandukanye twatangiye kwihuza kugira ngo turebe yuko tudushyize hamwe twazana amaraso mashyashya nubwo nkunze gucuranga njyenyine kuri zimwe na zimwe kenshi ariko mfite abandi bantu baba bari hafi yanjye tushobora gukenera tugakora igitaramo ntabwo ndi njyenyine ni ukuri hari abandi bahanzi benshi batandukanye turi kumwe kandi turi kugenda duhuza hazabamo ikintu gikomeye
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi Washington DC muri kumwe nanjye Ed Rwema aho uyu munsi twatumiye umusore w'umuhanzi w'umunyarwanda Deo Munyakazi ni umusore ufite ubuhanga bukomeye mu gucuranga inanga kuri telefoni dufite Jean Dodier wirwe neza
neza
buri hehe
interuro y'ikigali mu Rwanda
ikibazo cyawe
nge icyo nashaka kubaza umuvandimwe Deo Munyakazi ndaramubuze cyane twende wenda kuri agatatuzi cyane ko twakunze tumukurikirana ariko icyo nifuza kumwibariza ese nk'abahanzi baririmba bacuranga inshurango gakondo niyo nama bo bashobora kuba bagira bano bahanzi bacu bacuranga izi zigezweho wenda zitari gakondo kuko hari ikintu kijya kibamo ugasanga kimeze neza nk'abacuranga gakondo baba bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se ikirundi batavanzemo izindi ndimi ibyo bigafasha abenegihugu kumenya icyo cya gihangano cyasobanuraga mu buryo bwiza uhereye gitangiye kugeza kirangiye ariko nk'aba bacuranga umuziki ugezweho bavanga n'izindi ndimi z'amahanga icyo gihe bikabangamira abenegihugu batazizi kumenya neza icyo icyo gihangano cyashaka kuvuga ese nk'abahanzi bacu nko bacuranga ibicurango gakondo ese bafitanye ihe ubushye bumwe n'abo bahanzi bacuranga izo ndirimbo zigezweho kugira ngo ibyo bakora n'ubwo buryo tubashe gusobanukirwa
Jean Dodier ikibazo cyawe kirumvikanye reka Deo Munyakazi agusubize
ndakoze cyane
Deo
iki kibazo nanjye kugigira ni igihe nari mu Budage nacuraga indirimbo zanjye ariko kubera ko zari mu Kinyarwanda nkabona ntabwo bari bubishyikire neza mbere yo kuzicuranga muri iyo festival nabanzaga nkayisobanura iyi ndirimbo yivuga gutya na gutya ngiye kurimba gutya na gutya ku buryo bumva ibyo ngiye kurimba neza bakagerageza kubikurikirana ariko noneho ni ibintu bigorana kuririmba amateka yacu mu ndimi z'amahanga hari nk'uwo nabaje ndamutse ncuranze inanga yanjye nkabiririmba mu Cyongereza wowe wabyakira ute numva ntabwo yabyakira neza arambwira ati nubwo byaruta ukaririmba mu rurimi rwanyu nibwo biraryohera neza kurimba amateka yawe mu rurimi rwawe wenda hakagira ubundi busobanuro
uza gutanga nyuma yewe ndanyiriyeho ntandi inzu y'icyongereza ni nakora cyagi Francine Munanga gunze kuririmba cyane amateka wacu mu rurimi rwacu nibyo binyorohera cyane wenda hakagira ubundi busobanuro ntanga ikindi guhuza abo bahanzi baririmba muri izo ndimi z'amahanga nibyo nahereyeho kare mvuga yuko hari abartiste batandukanye baza bakavuga ati mfite composition gutya na gutya iri mu rurimi rw'igifaransa se rw'ikinyarwanda ariko ndifuza yuko wanshyiriramo inanga icyo gihe nyimushyiriramo nta kibazo hari n'umupoeti ukomeye yitwa Jay-Z wo muri Chicago turimo gukorana indirimbo iri hafi kurangira iri mu cyongereza hamwe n'uwitwa Eric Wanke iri mu cyongereza inanga nacuranze inanga ndirimba rufe mu kinyarwanda nabo bashyiramo indimi z'icyongereza ubona ari ibintu byiza no guhuza umuco kandi bibyara ikintu kizima cyane
urakoze cyane Jean de Dieu nawe urakoze cyane reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika Fidel wiriwe
niwe neza
uri he Fidel
ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Muhanga
ikibazo cyawe
yego nashaka kubaza Deo kwanza amaza kubashimira ariko nagira ngo mubaze eske iyo mu mahanga naho barakoresha nk'ibi bikoresho gakondo kuko by'imidure cyangwa ni ibintu biba nyine ni wacu cyane cyane muri ibihugu bitatu hanyuma nza gutanga n'intwererano kandi mubaza ati se barashobora kuba ufite inkunga hari abantu bashobora kuba bagusapotinga kugira ngo icyo kintu cyabonekeze kizimangane kuko ni ikintu kimwe mu bikomeye byari bifashe imico yacu mu bihugu bitatu Burundi wacu hakurya y'umurenge no mu Rwanda ibyo byose nagira ngo mubaze se ashobora kuba anafite n'abantu bamutera inkunga cyangwa se ntabo zakoze
urakoze cyane Fidel Deo
yego
subiza
urakoze cyane Fidel wajuti ese ibyo bikoresho naho ngaho imahanga mugenda birahaba nk'umuduri n'inanga ibyo kuri nasanze bitahaba ni ibikoresho byabo ni gitari ni violon nk'ayo ifatwa cyane nk'igikoresho cya gakondo cyane cyane ariko ibi ngibi ni iby'iwacu muri Afurika ntaho nabibonye ikindi wadutse ese hari abantu bagufasha muri rusange kugira ngo umuziki wawe utere imbere kugeza ubu nsa n'igikora njyenyine nta sapoti ndikomeye nayo nabona ariko ndi kubiteganya yuko mu minsi iri imbere ndakenera ubundi bushobozi bukomeye buhagije kugira ngo mbashe kugeza umuziki wanjye ahantu kure hatandukanye ariko kugeza ubu nkora njyenyine
Deo nk'uko wari ubivuze umaze gusura ibihugu bitandukanye hari abahanzi batandukanye mwakoranye hari nawo murimo gukorana ubu ngubu ariko mu mwaka ushize inkuru yavuzweho byinshi cyane nijyanye n'ubufatanye wagiranye n'umwongereza akazi w'icyamamare Johnston mwahuye gute
Johnston yari arimo gukora turumye mu bihugu byose byo ku isi agenda ahura n'abahanzi batandukanye ba gakondo bakaririmbana kandi muri urwo rurimi rw'icyo gihugu agiyemo akiyananja akabyiga bakaririmbana ubwo rero mu mwaka ushize yari araza mu Rwanda yari yavuganye n'umuhungu wa Fifire Kayirebwa utegura ibitaramo bitandukanye witwa Erickson niwe bavuganye Erickson turakorana cyane tugiye dukorana mu mafestivali atandukanye amubwira yuko ashaka umuhanzi mu Rwanda umwe waba ufite umwimerere ku buryo bazahuza inganzo Erickson yahita duhuza mwereza indirimbo yanjye iyiri yitwa Urakwiye Mwami arayumva ni nziza cyane mwereza lyrics arayiga ageze inaha rero mbere yuko akora igitaramo mbere uyu munsi yuko akora igitaramo ndagenda tukayiga neza migisha kuririmba bya kinyarwanda na to ya kinyarwanda mu minota mike yahise abifata kuko ni umuhanga cyane hanyuma indirimbo tuyikora gutyo turashutinga video iza imeze neza cyane
kuri wowe byari bivuze iki
kuri njye byari bivuze yuko ibintu nkora bifite agaciro gakomeye kandi ari umwimerere
kwa umuntu buriya umuhanzi ukomeye waciye ama award menshi cyane yifuza gukorana n'umuntu ucuranga inanga mu Rwanda byanyiritse yuko ibintu by'iwacu gakondo ari ibintu bikize cyane tubifashe neza byazana umusaruro ukomeye kandi byanyiritse yuko hari intambwe nziza ndimo kugeraho ubwo byaranshimije cyane nari nsanzwe mubona mu bitaramo yakoresha afite abafana benshi cyane kuba rero narakoranye nawe ni ishema ryinshi ni ishema ry'u Rwanda byaranejeje cyane.
Iyo ndirimbo rero mwasubiyemo urakwiriye mwami wowe Deo Munyakazi ndetse n'umwongereza kazi Johnston reka tuyumvishe abumva radio Ijwi rya Amerika gatoya hanyuma tugaruke dukomeza twakira abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika.
Yego. Rwandan loko guitar. Oh,
Barakoze cyane Deo Munyakazi na Johnston mu ndirimbo urakwiriye mwami. Deo Munyakazi, iyo wumvishije iyo ndirimbo wumva umeze ute?
Biraneza cyane, barumva bindenze.
Ni indirimbo mu by'ukuri icurangitse neza kandi wagaragaje ubuhanga budasanzwe.
Nuko ndagushimira Imana. Nibintu ntatekerezaga.
Birumvikana. Reka dufate abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Desire, wiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri he Desire?
Ndi Kigali.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye namubaza ati iyo ari mu Bwongereza akora akazi k'umuziki gusa nta kandi kazi afite akora.
Aba mu Rwanda, uwo bakoranye iyo ndirimbo niwe Mwongereza uba mu Bwongereza. Nawe Deo Munyakazi ni umunyarwanda utuye mu Rwanda.
Ubu ari mu Rwanda.
Yego.
Nicyo kibazo nari mfite.
Ubwo ngubwo kirasobanutse. Tufite kandi Jean-Claude Wirwenes. Jean-Claude uranyuva?
Yego ndabumva.
Uri hehe?
Ndi Kigali.
Ese mwese ko numva inkoko zibika?
Yee nta nkoko ndimo.
Uri ikibazo cyawe?
Ikibazo cyangwa igitekerezo. Icya mbere nabanza kumubaza. Ese yatangiye umwuga we w'umuziki ryari? Ko numva afite ibihangano byiza. Kuburyo numva njyewe hano bwari nsanzwe amuzi ariko bamwumvikije ubungu, ariko kuva ubungubu nakamwumva indirimbo ye urakwiye mwami, numvikije indirimbo ye ari nziza cyane pe, kuburyo atomereje yazagira ku yindi ntera, ndetse kuburyo nawe yazaba mu bahanzi bazamenyekana mu Rwanda cyangwa se no hanze kubera indirimbo ze.
Jean-Claude, urakoze wenda waguhamagaye ikiganiro cyatangiye ariko yari yasobanuye yabitangiriye, ariko ashobora gusubiramo akakubwira igihe yatangiriye gucuranga inanga. Deo Munyakazi.
Ndakumva, natangiye gucuranga inanga muri 2012 nyeshe n'umusaza witwa Mushabiji Wane Maria Vianney uzwi mu nanga ya Zaninka.
Urakoze cyane kandi yarakoze na Jean-Claude. Kuri telefoni dufite undi mukunzi wa Radio Ijwi ry'Amerika. Benjamin, wiriwe neza?
Yego mwiriwe, murakomeye.
Uri hehe?
Ni Kigali Kanombe.
Ikibazo cyawe?
None izo ndirimbo ziwe twazibona gute inaha mu Rwanda?
Guma kuri telefoni Deo Munyakazi.
Ndimo gukora kuri album ya mbere, ariko indirimbo ndanyije uzisanga kuri channel yanjye ya YouTube Deo Munyakazi Deo, no kuri SoundCloud ziriho yawazibona. Ukandika Munyakazi Deo ubona ibihangano byanjye bitandukanye, igitaramo nagiye nkora ahantu henshi cyane.
Benjamin, hari ikindi kibazo ufite?
None nk'urubyiruko rw'iki gihe iyi nama yarugira mu bijyanye n'umuziki kugira ngo rubashe no gutera imbere.
Inama narugira bagenzi banjye rubyiruko rw'iki gihe ni ugukora inganzo ariko ifite mu mwimerere. Ntabwo twaje gukora za R&B, ntabwo twarusha ba Rekeri, ntabwo twaje gukora hip hop, ntabwo twarusha bariya bose dancehall zifite abantu nyine bariya ba nyirazo. Akenshi iyo tuzikurikije abari ukwigana ntabwo tuba abari ukwigana kandi wigana umuntu ni ibintu byumvikana abatari ibintu byawe. Iby iwacu rero ni ibi ngibi. Niba ugiye guhimba indirimbo, icara utekereze si ugiye kuririmbaho, usome igitabo kugira ngo ubone inganzo ukoresha. Ni byiza ko ufata umwanya ukamenya amateka kugira ngo igihangano cyawe kibe gifite umwimerere. Niyo mpamvu abenshi bakora indirimbo ikamara iminsi itatu ukumva yarangiye, kubera ko irimo amagambo abiri, ibintu nyine biri aho ngaho. Twite rero ku kintu cy'umwimerere, kandi iyo ushyizemo originalite nibwo indirimbo igera kure. Ya niyo nama nabagira cyane cyane, twite ku byo duhange dushingiye ku muco wacu.
Urakoze cyane Benjamin. Hari ikindi kibazo ufite?
None nk'abo banyamahanga niyo bumvishe iyo izo ndirimbo z'iwacu bazifata gute? Birabashimisha,
birabashimisha cyane, kuko ni ibintu batamenyereye, ni ibintu batazi, ariko babona ko ari umwimerere, ko ari umwihariko, baranyurwa n'ukuri.
Urakoze Benjamin nawe kuri ibyo bibazo byawe. Kuri telefoni dufite kandi Ngoboka Jean-Claude Wirweneza.
Mwiriwe, mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi Ngoboka Jean-Claude, ndi mu ntara y'Iburasirazuba hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu karere ka Ngoma, mu murenge wa Gashanda, hano mu kagari ka Kerwa.
Ikibazo cyawe?
Mbakurikiye gatanu kuri gatanu.
Urakoze cyane.
Muriya mbanza gushimira Munyakazi rwose kuri icyo kiganiro yaduteguriye mwamutuzaniye. Mwiza agaciro cyane, byumvikanisha ko umuco ukiriho kandi n'ubundi utazavaho, uzagumaho. Nubwo muri iki gihe bigoye ko abahanzi bari kuzamuka bawukurikiza, ariko biba bibaye byiza ko nk'iki kiganiro kiba gikozwe kugira ngo n'abari gusohora indirimbo batari gukurikiza umuco nabo bumve ko rwose umuco ari uwo wa mbere ugomba guhoraho. Icyo namubwira ni uko rwose iyo gahunda y'izo ndirimbo za kera, ukuntu baririmbaga kera n'ubu ngubu, kandi umuco nyarwanda ugomba guhumbatirwa n'utesha agaciro aho uri hose ku isi, ni ikintu cyiza cyane. Kandi nanone muri iki gihe iyo tureze nkatwe urubyiruko turi kubyiruka, ndi kubona ko abahanzi bari kuzamuka, ntabwo indirimbo bari kuremba rwose ubona ko harimo umuco w'abanyarwanda. Byaratandukiriye cyane, kugira uzapfe kubona rwose umuhanzi avuga ngo araririmba indirimbo za gakondo, usanga ari ibintu biri kure cyane pe, bimaze kubavamo cyane. Ubwo rero ayo mavunda byaba byiza nawe nk'umuhanzi uririmba indirimbo za gakondo uruhare rwinshi agomba kurugira ashishikariza abahanzi bagenzi be, yewe n'abakizamuka, abegezamo umuziki gakondo kugira ngo ubashe kudateshwa agaciro. Kuko ni ibintu biba byiza cyane, kuko burya n'umwana yavutse agasanga abahanzi bari kuririmba umuco gakondo, nawe akura afite ikinyabupfura, kandi avuga ati umuco nyarwanda n'ubu ngubu ndacyawubumbatiye, kandi n'amahanga akaza akatureberaho. Nakanyira avuga ati kuko mu Rwanda umupfura cyako waho nta kintu wigeze uteshwa agaciro n'ubundi uracyari wa wundi, ni ibintu byiza cyane. Hari igihe ikintu namwibwirira ni uko namubaza ese haba hari gahunda afite y'ukuntu yaba ashishikariza urubyiruko rukiri rutoya kuririmba indirimbo za gakondo, babonye rufata kuririmba indirimbo zitari umuco nyarwanda. Iyo gahunda arayifite muri we?
Ngoboka Jean-Claude, urakoze cyane. Reka Deo Munyakazi agusubize.
Icyo kibazo numva nanyigeze kukiburaho kare, kuko ndifuza kuba umwe mu bantu bagira uruhare mu gusigasira umuco no kwesitira urubyiruko bagenzi banjye. Narabitangiye, harabona atangiye kwigisha ibihangano byanjye bitandukanye nsohora mu butumwa bicuranze mu nanga. Yego.
Ngoboka, hari akandi kabazo wari ufite?
Ndabifite, ushaka kumubaza nk'umuntu ushigatiye umuco nyarwanda. Ikindi kibazo namubaza, ese kuri we iyo abonye abahanzi bari gukora indirimbo yabaha ubundi butumwa kugira ngo abashishikarize ibyiza by'umuco nyarwanda kuri indirimbo za gakondo, ubutumwa yatara kugira n'aho bari bakurikije Amerika bavuga ngo kuko aririmba umuco nyarwanda natwe reka tubikurikize nk'ubutumwa duhaye n'impanuro duhaye, we yumva ari ubuhe butumwa yatanga muri make?
Ubutumwa yatanga ku bahanzi bakora uriya muziki wundi?
Umuziki wundi urabona ko muri iki gihe nk'urugero nk'abahanzi bo mu Rwanda ariryo usanga baririmba indirimbo ugasanga bashyizemo amavideo wabo ugasanga video zirimo rwose ziteye urukozo soni ubona umuco baba wadukiriye cyane bawurengeje urugero abamahanga mujya mubibona hose nkawe nk'urugero kw'impanuro waba nk'umuhanzi bagenzi wabo n'izi
Nabuze mu hashize yuko abahanzi iwacu i Rwanda dukwiye kuririmba dushingiye ku muco wacu tugakurikiza urugero batwifuza bakoresheje kugira ngo ingando yabo ibe inogeye niyo ngiyo nta kintu niyo gukora cyane ni ukumenya amateka y'iwacu tukamenya abatubanyirize babigenzaga mute bityo hamwe n'ibyo byose n'ubushakashatsi bituma no gukora inganzo yihariye igira ahantu hose umuntu akumva yuko ari ikintu kidasanzwe kivuye iwacu mu Rwanda atari ibyo kwigana no kugenda zitoragura hirya no hino
Ngoboka Jean Claude turagushimiye cyane dufite
ikindi namusaba
mu magambo make cyane
nk'umuntu rwose pe natwe biradushimije kwa mwamutumiye kandi natwe turi abanyarwanda tuba tugomba kumva ko wenda umuco wacu warenze amahanga n'isi yose iri dukurikira iri kutwumva nuko namwisabira akagira uruhare rwo gushishikariza cyane cyane urubyiruko kibyiruka rukizamuka ukura umuco nyarwanda mu ndirimbo rusohoye rugakoresha n'umuco nyarwanda nk'aho umuntu uba ukuzuza umuco nyarwanda byadufasha cyane kuko urebye ntabwo iyo umuntu abyirutse akareba indirimbo z'abahanzi b'ubu n'ubundi akurariza ze
Ngoboka Jean Claude turagushimiye cyane kuri ibyo bibazo byawe n'ibitekerezo byawe ariko dufite abandi bakunzi baradijwe rya Amerika nabo bifuza kugira ibyo babaza uyu muhanzi twatumiye uyu munsi Deo Munyakazi Théophile mwiriwe neza Théophile ndibaza ko dushaka kuba twamubuze kuri telefone ariko dufite Alphonse wiriwe
Niriwe neza na Alphonse ndi Kanombe ni mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali.
Ikibazo cyawe?
Yego. Numvise rwose mwandutumira umutumire mwiza wibanda ku bintu bya gakondo rwose ni byiza byanashimishije dore yuko ari n'urubyiruko ntayo numvise arengeje muri za 2026. Aha ni na benshi bakunze bagaruka ku yazajya byigisha urubyiruko nyine kugira ngo nyine rubikuze rubizamure kuko iyo njyana tuyimenyereye cyane cyane ko ari abantu bakuze bayiririmba gusa nyine namushimye byatari ariko ngiye ikibazo ndi bumubaze ese hari utuguru nk'akagurupe akoreramo ku buryo n'abandi baza akabigisha ku buryo babigeza n'imahanga no mu Rwanda hose nyine bikasasara kuko nyine n'ubwa mbere mwumvise
Guma kuri telefone
akomeze akore cyane rwose yifuriza amahirwe masa ashyiremo akabaraga ku buryo n'ahandi rwose bihagera kuko no mu gihugu hari benshi batarana mwumva
Alphonse urakoze cyane
warugize igise hari groupe nigisha cyangwa ishobora kuba yari kugira ngo ibe yamfasha gusakaza umuco wacu mu bijyanye n'ibikoresho by'iwacu cyane cyane inanga kugeza ubu maze kwigisha inanga abantu babiri barimo na mushiki wanjye uburikira witwa Nifasha Esther amaze kuzenya neza mu minsi y'imbere wenda nimbona opportunite ikomeye nzashyiraho ahantu nigishiriza inanga babwire nti iki gihe ni iki twiga inanga abantu bose bazi ariko kubera ko wenda umwanya bari mutoya n'izindi nshingano ntabwo rero nabishyira muri gahunda neza ariko ndabitekereza
urakoze cyane Deo Munyakazi barakoze nabo bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite undi mukunzi wacu Louis Michel Wirwenes
urakomera
uri hehe
ubu ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
mu
karere ka Kamonyi
wiriwe neza
ariko amakuru yawe komera
ndaho
uracyanyibuka se
ndakwibuka neza aho ngaho mu karere ka Kamonyi
ngaho ubukonje bubagezeho mwebwe rero
twebwe birakomeye
ngaho biracyari kuri semani munsi ya zeru
biracyari munsi ya zeru
ubwo bizarangira ryari wanshuti
byakabaye byatangiye kurangira ariko buriya ni mu kwa kane
skandal nihangane
ngaho rero uyu muhanzi wacu dufite uyu munsi
uyu muhanzi rero wo ku muco nyarwanda yo numvise umuntu uje ku muco nyarwanda numva ndabyishimiye ariko ndakabazo nagize umuco wacu kugenda bari abazungu bari badukoronije kugira ngo batubashe kudufata kwako tujye mu by'iwabo baraje bagira bati bashinga amashuri baraza baratwigisha buri gihe batwigishaga bujya mu by'iwabo none twaruwimishe ayo mazina yose nayo iwabo iki niyo twabwiye wakamegeri kandi kamegeri kwese boku naho byapfiri none uriya mwana ubu kugira ngo umuntu abashe kugara umuco wacu aho bigeze ahangaha warazimiye neza byararangiye mbega washinga ishuri ryigisha umuco nyarwanda ndagira ngo mubaze niba yabishobora ndacyamutegereje mbyo niba byashobora kuko niba kundi ukuntu byagenda udakoze nk'ukuntu bari abazungu babikoze ubu ngo utangire kuri ze wigishe ushinga ishuri hano majyepfo majyaruguru iburengerazuba mu mujyi wa kigali n'ahandi hasigaye none abo bantu bafite porogaramu yo kwigishwa umuco nyarwanda yabishobora arumva bifite ndamutegereje mbi cyansubiza
reka gusubiza
urakoze cyane icyo kintu ndabyumva nibyo ariko ntabwo nabikora ngenyine nakenera amaboko cyane ko biri mu nshingano ya minisiteri y'umuco buriya niba bidufashamo cyane urakoze
Louis Michel
tubwire ase rwose biriya bintu nibyo ubundi umuco nyarwanda umuco wacu uraducitse ariko kandi
ariko
barakirontake
ariko
nimeze kumva umudamu
Louis Michel
ngo witwa Madeleine abangwa muri Amerika ariko yari muri Sazuru ashaka kuzana ibintu by'umuco wacu byo bindi byakira byo kubanga no guterekera no kugira gute na ryambobe n'iki byo nta kuntu wabishobora utabanje gushinga ikigo kibyigirishamo abubu ngubu kwa gaturarenze cyangwa se utabigisha ko batabizi bizashoboka bite nta kuntu uzakora ikintu utabanje kukigisha abantu b'ubu ngubu kuko ab'ubu ngubu uwo muco ushaka kugarura ntibawuzi bo nuko ubanza ukabibigisha otoromanshe ntabwo bizashoboka buri muntu ariko singa uciye intege komeza muvandimwe murakoze cyane
murakoze cyane Louis Michel Deo Munyakazi aragira ati muracyafite urugendo rurerure cyane kugira ngo uwo muco mushobore kuwubumbatira n'abavuka ubu bazakure bawuze
yego ariko haracyari amahirwe ntabwo twavuga ngo biracitse ngo byaracitse cyane ko dufite minisiteri y'umuco na siporo igenda itureberera turi hafi duhana ibitekerezo turafatanya rwose nizeye ko hakiri ikize ntawavuga ngo byacitse mu by'ukuri
birumvikana reka dufate abandi bakunzi ba radiyo Ijwi ry'Amerika Benny wiriwe neza uri he Benny
Bujumbura mu Burundi
ikibazo cyawe
ndanagira ntangure intere intege cyane uwo muhanzi navuga ati nk'uko tuvuga mu Burundi akora ibikora inka kweri no kumushimira cyane
urakoze cyane
akabazo kandi nako mbega ibikoresho mukoresha mu gukora iyo ntanga biba ari ibikoresho nyine bikama bya kera nta buryo bushasha bwo gukora intanga je intanga ubwanjye sindayibona maze nageze kuvuga kuyirabukwa sinayibonye neza mu gitabo icyazo ariko nkabona umengo ni ibintu bya kera cyane aho bari ubundi buryo bushasha bwo gukora intanga muba mukoramo cyane byagumye ari kwakumenye mbega iyo mushobora mwebwe no muyikorera cyane murasitana muyikura
guma kuri telefone amusubize
inanga ku muntu utari wayibona navuze kare ko imeze nk'umuvure uyu bengera n'ibikoresho cyangwa se nk'ubwato ijya kumera nk'ubwato noneho izengurutseho imirya inanga ikorwa mu giti cyitwa umwungo noneho kera mu mateka ntabwo ubu ngubu dukoresha umurya uyu nguyu ukoze muri mino uyu badodesha inkweto turawukuba inshuro nk'enye cyangwa eshanu ukavaho umurya tukayishyira ku ntanga ariko kera bakoreshaga inyama z'inka cyangwa se ibyazi habyeho kuko mene iyi migozi yari itaragera ino niyo bakoreshaga mbere ariko ubu ngubu kubona iyo bakoreshaga biragoye niyo mpamvu dukoresha iriya mino kugeza ubu intanga iranasomekwa ushobora kuyisomera aho ngaho ucomeka gitari kuri mikiseri ikavuga cyane mbereho ntabwo byashobokaga ndumva ariho ubungu imaze kugera bite nani cyambere genda rigera bidufasha kugira ngo tubone nayo twayi moderniza ukuntu ariko idatakaza umwimerere wayo.
Dewo wigeze no kuvuga ko ufite ukoresha social media ku bantu bifuza kubona izo nanga, wababwira wenda nko kuri Facebook aho bashobora kugusanga kugira ngo yavuze ko adaheruka kwibona ku buryo yayibona.
Ushobora kuri Twitter, Instagram, Facebook hose nkoresha Munyakazi Dewo. Kuri YouTube ni channel yanjye yitwa Munyakazi Dewo. Ugiye no muri Google wakandika Munyakazi Dewo uhita ubona amafoto menshi cyane, amavideo n'ibicurangwa bikoresho bitandukanye. Iyo nanga wahita uyibona ishusho yayo.
Beni, uracyari kuri telefone?
Gome arakoze cyane, arakoze, ndumva harabaye n'iterambere.
Hari ikindi kibazo ufite?
Ni cyane nawe. Ego, hanyuma nagomba ndamusabe nko mu mpera z'ikiganiro muze kumuhakanya agire ubutumwa atanze kugwaruka ku byerekeye guhurumbira uwo muziki, kuko ndazi kugwaruka si kirenga guhurumbira uwo muziki kandi numva umeze neza. Murakoze.
Urakoze cyane Beni, ubwo uwo mwanya turaza kuwumuha kugira ngo atange ubwo butumwa. Dufite kandi na Etienne Wirwe neza.
Miriwe.
Uri hehe?
Ndi Mishiha.
Uri hehe?
Imishiha.
Aho ni hehe?
Aho ni Musanguzo, Musanguzo.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye, ubwa mbere nabirashaka kukeza umushoranzi ko agira byiza cyane. Ariko sinzi rero ko abanyarwanda bose ko bakunda uwo muziki, nashaka kubimubaza. Mbe kwegeranya hoho ibikoresha kuresha izo nanga ntibimugora, ntibimutwara umwanya muremure.
Reka gusubiza icyo ngicyo cyambere. Deo.
Ego.
Ego. Dukoresha mu nanga, ikintu kigorana ni ukubona igiti cy'umwungo. Ibiti by'umwungo ntabwo bikiboneka cyane, ariko hari igihe hari periode ziburamo, hari n'indi ziboneka rimwe na rimwe, hari igihe ziba zidahari bitewe n'icyo kibazo cy'uko ibiti. Ibiti byose ntabwo bivamo inanga. Icy'umwungo nicyo kivuga neza, ntabwo rero bihoraho, hari igihe ziboneka n'igihe zitaboneka. Rero
hanyuma yarabajije ngo ese abanyarwanda bakunda ibyo bihangano byanyu?
Yego, barabikunda, barabyishimira, kuko ni ibintu bagumva bataherukaga bya kera, kubera ibindi twiriwe twumva buri munsi by'ubu ngubu. Iyo rero bumvise ikintu kijyanye n'umuco, bagira atansiyo, bakabitega amatwi neza, bakanabikunda, kuko abari ibintu birimo kugaruka by'umuco gakondo atari byo tubona buri munsi.
Etiye, ni ikibazo cyanyuma?
Cyanyuma mu bisanzwe leta ndabikunda n'abandi banyarwanda barabikunda, mugabo usanga ku byanda bakunda nk'iyi miziki y'impara, hari miziki y'abasenedio y'abafiriko yinze n'abandi ba akidubi, umunsi akidubi. Rero urumva ni byiza ko abigira kubera ngo umuziki gakondo bawukunde, ariko yoraba ko by'ukuri bawukunda cyane, ubundi bakunda cyane imiziki ya kizungu. Murakoze.
Urakoze cyane Etienne kuri ibyo bitekerezo byawe n'ibibazo. Dufite kandi Theophile Wirwe neza.
Wirwe neza w'ibya Amerika.
Uri hehe?
Turi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, muri Provensi ya Nord Kivu, muri teritwari ya Matisi, aho bita Burengero Bare Ngungu.
Ikibazo cyawe?
Kwanza turashimira Deo Munyakazi kuri ibyo bihangano bye. Yatunezeje cyane, kandi ni iby'ingenzi kuko yakurikiza iby'umuco. None ndabaza se ko ino muri Afurika, Rwanda, ibihugu byose bikoze Afurika, turakunda gukurikirana ibihangano by'Abanyaburayi, Aziya, yo hose. Turashaka kubaza ese bo bakurikirana ibihangano by'Abanyafurika bate?
Urakoze.
Tukongera tukavuga tuti ni byiza Deo akore ibishoboka byose asansibilize abasore be, abajene n'abasore, kugira ngo bamwunge mukono
bere kwishira mu bindo byo niba tutubita abashege bakereye akazi imirimo mu byo buryo kuko byateza igihugu abaturage imbere.
Urakoze cyane Théophile aho ngaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Deo mu minota mike cyane.
Yego. Aha.
Kuri ibyo Théophile yaravuze ahanini kubijyanye no
Yego. Warumbaje ngo ese ko dukurikirana ibihangano byacu bo ibyacu bakurikirana bate. Uko dukurikirana ibihangano byabo ni nako bakurikirana ibyacu uko byaronse cyane ibintu byose biri kuri social media platform ushyira indirimbo kuri YouTube kuri SoundCloud umuntu uri ahantu hose akayibona akayumva gutyo. Ni ibintu byoroshye isi yabaye ntoya indirimbo indayisohora mu kanya gato ikaba yagize ku bantu benshi batiriwe baza kuyireba mu Rwanda byaroroshye cyane.
Urakoze cyane Deo mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro nk'ubutumwa bwa nyuma wageza ku bakunzi bawe cyangwa se n'abandi bakunda gakondo n'ubuhe
ubutumwa nabagezaho nuko dukwiye gushyira hamwe tukagaruka ku isoko iwacu tugahanga ibihangano bishingiye ku muco wacu nibwo bizagera kure kuko n'umwimerere wacu na amateka yacu ni ukuvuga ubuzima bwacu bwa kera ni byiza yuko twakurikiza umuco wacu kuruta cyane kujya imahanga kuko iby'imahanga nyine ni icyaho tugafatanya tugashyira hamwe urubyiruko nkabakangurira ku kumenya amateka y'iwacu kuko iyo utamenye neza iby'iwanyu ni ibintu bigoye cyane ntabwo twazamenya ukuntu dusigira abazadukomokaho umurage.
Deo Munyakazi umuhanzi w'umunyarwanda ucuranga inanga ndagushimiye cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo uganirize abakunzi bacu ibijyanye n'ubuhanga bwawe mu gucuranga inanga. Wakoze cyane.
Yego murakoze cyane namwe.
Nshimire namwe bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika, nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Lemas Kalala wadufashije kugiranya iki kiganiro. Muri studio ya 7 mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Reka tubasigire indirimbo y'umuhanzi Deo, ni indirimbo yitwa Isoko dusangiye yacuranzwe na Deo Munyakazi.
Amatababatuze uko byahoze ku
kwiga.